Survivor Empire Music Factory, baby.
Scott Dash,
Zambia Music
Yo. Just the way you are, na ile mbala mfunete na yo mumaba. Unikija kosi hapa ntiwe waneka. Mukwenda kwenda mwe street na peleka. Tosumu kazi olongo soka ya sangika. Na ule mukani nao kuma visitor. Kulikosa nitambiri uko tiapita. Shipi nipi leo love vanda lama awe. Take care of you, notu wako tole bawe. So sweet geonga mchu wana msare. The next thing ne mikolo nganya tumambare. Aneba kuwa fumba beo chu wangaluware. Iwe ni OG musenga noti galuware. Many thanks apa goes to your counselor. Na apa pipo kubanga kuwa wongera. Iwe pose pima kola kumo na mtima. I can't talk about cute cause songa nzima. Mochi zungo just say you my benzima. Cuteness overload ntiwe kumutima. You give me those good vibes of a super mama. Mr. Bash,
I'm K-I-N-G. You are Gwini mwana kazi wene noti wena Josephine. Gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka. I'm K-I-N-G. You are Gwini mwana kazi wene noti wena Josephine. Gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka.
Tuwe school ho wanyako ni maklasi. Nukosi anje kule tu magangstazi. Tine fumu yelo iwe fumu kazi. Kafresh look all day new plazi. Vekipanga ulikoti utelele so. Sio smooth no makonyo monga hakso. A few place nga kujenjewa mumenzo. Bleach roofs are your roofs iwe that so. Kwa kupanga kweze something I guess so. Cause you get that kilo ine I'll go die for. Wakanzi wala mindset yo being one bomb. Mekupanga cute you ni kilo very rare. I guess ya joleka kwa shoot ya that player. I felt heaven first year that I met you. Was it seem a bad thing that I been through. The way you laze on my kilo na vila ufulu. You don't spend to make up to my fashion. The way you call on me to see my financial. Yo, it's a passion. Yo, listen.
I'm K-I-N-G. You are Gwini mwana kazi wene noti wena Josephine. Gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka. I'm K-I-N-G. You are Gwini mwana kazi wene noti wena Josephine. Gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka. Nati gelo iwe nukutemo umo ulili waka. My girl.
Yeah. Skis beats right here. Gone dash. I'm good D.
ZambianMusicHits.com. Survivor Empire Music Factory, baby.